emirimu abantu gye bakola omuli okumansa kasasiro, okusensera amabbali g'emiga, okukubirako amatafaali, okusaako ebifo ebyoleza emmotoka ziyita washing bay, n'okulima bimu ku bintu ebireetedde omugampanga okujjula kasasiro, amataba gatatadde ne gabeera mu kitundu ekyo, n'amazzi okendeera naddala mu biseera eby'ekyeya. Wano nno minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi wamu n'ebitongole ebiyambye byateredde emisinde gye bayise Save River Mpanga Marathon wali e Boma mu kibuga Fort okwabadde abaddusa bakunukiza 15,000 ng'ekiruubirirwa kwe kunga abantu okukuuma omugga ogwo. Dr. Brian Emmanuel Guma ono nga yakulira ekibinja ky'abali mu kaweefube w'okulabirira amazzi agagenda mu nnyanja mu Tanzige agamba nti kaweefube okulabirira ebitundu ku mabbali g'emigga n'okukuuma obulungi entobazi omugenda amazzi n'emigga kiyambye okwongera ku bungi bw'amazzi mu migga. Babakulembeze b'abantu omuli n'omubaka wa paalamenti wa Fort Yarin Linda Mugisa yalabudde nti omugga guno gwandikalira singa tebafaayo kuguhuuma tenga polisi yalabudde nti okumansa kasasiro mu migga ko okusensera ebifo ebiri ku mabbali g'emigga kuba kumenya mateeka.